GQ on another one.
Wait town, yeah. Yo, Nikki, welcome, wait town, one if ride two. SMS kwa GQ, yo, I'm back full. Like, yo, uko studio when I come through. Kichwa kimejama mistari, nataka rap too. Like, yo, uko town, tokea tu na midundo kibao. Kama vile metokea juu, na daka dala dala mpaka town. Na kisha, reporting live, toka D-Vibe, masika. Tai niko mjini now. Hakuna mali kama mwe town, ndo mana sipawezu ko jijini kwao. Vroja machipsi, nina njaa, nigonge kitu kama cha conboy bala. Uko tukipiga stories ama dude, I be cooking, yendo nipaga habari za red. Deal kama movie, nikiwa sina kitu kiepe na kopa. Love kwa wanangu wa Mwe Town, makopa mkoa wa King Tai, you know what, we don't stop. Ni King Tai, kauli kuoni jui.
Na 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 na. Mora ndiyo home, I'm proud to be home.
Mora ndiyo home, yeah.
Na 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 na.
Mamangu waga pendi kurudi nyumbani nkichelewa. Kwa hiyo nkizidisha muda walai hato nyelewa. Yeni askari na natifu kubwa. Nikichelewa wanatuma SMS, I'm on my way home, bim kubwa. Nisipo kwepo msosha uliwi mpaka mrudi. Nikanyage bati mbaya kulipue makusuri. That's my mama ndo. Nikikwama na nipa mchele. Nkiwa nyumbani wasikondi mana kila kitu mtere. And I'm happy to be back home. Nyumbani ni nyumbani, ukikata kwenu mwana, you mad gone. Mgoni ambaye na wakilisha Moro na Ruvuma na Tizinzi. Masosha jua swezi yacha nyuma na. Kama ulikuwa ujanitambua mini, ni King Tide, kau likuoni jui.
Na 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 na. Moro ndiyo home,
Moro ndiyo home, yeah.
I'm proud to be home,
I'm proud to be home, yeah.
Na 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 na.
Everybody say
na 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 na. Moro ndiyo home,
yeah.
I'm proud to be home,
I'm proud to be home, yeah. Everybody sing, yeah. Everybody sing, yeah.
Yeah, 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 yeah.
Everybody sing, yeah.
Yeah, yeah, yeah.
Everybody sing, yeah.